Dear God, naomba unibless mapema, astaki starehe wakati uzee umeingia. Nataka nisafiri nione uzuri wa dunia. Dear God, ni wewe na kuaminia, kuna vitu nimepanga na zenye umenipangia. But first, niondole fear, unijenge na nguvu niweze kujisaidia. Nisikwame, staki nifanyiwe arambe ukiwa. Nisisote, nikianguka uniokote. Nisikwame, staki nifanyiwe arambe ukiwa. Nisisote, nikianguka uniokote. Vile na survive, wala isi kwa uwezo wangu. Najua iko time, God atamua, sasa ndo time yangu. Vile na survive, wala isi kwa uwezo wangu. Najua iko time, God atamua, sasa ndo time yangu. God nataka niwe close na wewe, ukianza kubless watu niwe mstari wa mbele. Kwako tu nitaweka kiherehere, itakusumbua hadi ucheze kawewe. Oh, aki usi take long kuni bless. I know you were dealing with billions of people. Nisha choka kutesek, natamia kuomok. Nayona bado iko. Nisikwame, staki nifanyiwe harambe ukiwa. Nisisote, nikianguka uniokote. Nisikwame, staki nifanyiwe harambe ukiwa. Nisisote, nikianguka uniokote. Vile na survive, wala isi kwa uwezo wangu. Najua iko time, God atamua, sasa ndo time yangu. Vile na survive, wala isi kwa uwezo wangu. Najua iko time, God atamua, sasa ndo time yangu.
Station.